Nkwa asɛm brani onua ɛbrɛ aso sɛ wobɛtie nkwa asɛm. Ɔmɔde asɛ wobɛfa obi bi ɔbɛma no wase wɔ sɛ nkwa asɛm ɛbrɛ du. Fa wokafo wo ba ne wo nua. Ɛyɛ mo somfo Akwa Hayford na mene mo kyɛ asɛm yi ɛfiri Lifeway Media Ministry hɔ ana ɛde ba. Sɛ wokɔ www.lifeway.cloud a wobɛhu kasa bebree hɔ, wobɛhu Yoruba, Igbo, African French, wobɛhu Mori, wobɛhu Kran, Via, wobɛhu Nzema, Fanti, Gadangwe, Ga, na wobɛhu Ewe, na wohu kasa ahodoɔ bebree, Indoma, wohu Mampuri, Mampuri si kasa, wobɛhu frafra kasa nyinaa ɛwɔ hɔ. Wɔn nyinaa de som mu sɛ ɛbɛyɛ a wobɛhu sɛ nkwa asɛm de twa gu ɛwɔ kasa ahodoɔ biara mu. Lifeway Media Ministry yɛtumi anya kasa ahodoɔ bɛyɛ 200 languages a yɛproduce no wiase afa no nyinaa. Nti manyɛ w'ani gye sɛ biribiara wobɛtie nkwa asɛm. Kasa biara a wobɛ sɛ wote aseɛ biara no anaa wotie biara wobɛnya bi wɔ www.lifeway.com. Mɛsrɛ sɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ. Ɔdomfoɔ, mmɔbɔmufoɔ, me Nyankopɔn, meda wo ase sɛ woama yɛ akwangya ɛte se yi, ama yɛahu nnɛ, mehu da foforɔ so ɛte se yi, mehu nnaawɔtwe foforɔ, bosome foforɔ, afe foforɔ ne mfeɛ foforɔ bebree. Pɛrɛdibi, yɛ adwene ne yɛnte aseɛ ni, yɛ ho adi kyerɛ yɛwɔ w'asɛm mu. Me Nyankopɔn a woso na wokorɔn ade nyinaa se tomfo, Awurade kora yɛn na bo yɛ ho ban so nko. Ma yɛ nokware asɔre, nokware nkyerɛkyerɛ, Awurade na sɛ wopie a ɛmu biara nyɛ ɔyera ba. Oma yɛda wo ase Awurade Yesu Kristo din mu ana mebɔ mpaeɛ. Amen. Sɛdeɛ mede nka ka kyerɛ m sɛ mo somfo Akwa Hayford na mene mu kyɛ asɛm yi. Yɛwɔ so ara ɛwɔ asɛm a mene wo kyɛ afa hwɛ mɛyɛ ade nyinaa foforɔ. Behold, I make all things new. Wan na ɛkɛse Awurade Yesu Kristo na ɛkɛse sɛ ɔbɛyɛ nnwuma nyinaa foforɔ, ɔbɛyɛ adeɛ nyinaa foforɔ. Ɛti wokan edisɛm eti eduonu baako, emu ɛnan, ɛne enum, nsia, nson, esi a yɛkɔ nwɔtwe no. Na nwɔtwe no, ɔse the warning of God. Nyankopɔn kɔkɔ ba a ɔde bɔ ewiase afa. Nyankopɔn ɛbɔ kɔkɔ. Ɛde nti na meka saa. Ɛsɛ edisɛm eti eduonu baako, emu ɛnan kosi enum no. Nsia nwɔtwe ɛne ɛyi ɛno. Wɔsɛ nan no, ɔka kyerɛ sɛ ɔno Onyankopɔn na ɔbɔɔ soro ne asase na ɔbɔɔ nneɛma nyinaa. Sɛ wɔwie adeɛ nyinaa yɔ. Mene Alpha ne Omega, mene mfitiase ne awieeɛ. Enti ɛberɛ a John ɛhu no no, ɔka kyerɛ sɛ me yɛ mfitiase, me yɛ awieeɛ Nyankopɔn. Ɛnum nso ɔse hwɛ me Onyankopɔn deɛ mɛpepa mɛnum ne nsuo no, mɛyi owuo ateteɛ ne amanneɛ nyinaa yɛdɛn ɛfiri hɔ. Ɛti gyidi paa sɛ Onyankopɔn ɛbɛyi awerɛhoɔ ɛfiri hɔ ama wo, na woyi owuo na woyi awerɛhoɔ atete ne kwadanda na woayɛ adeɛ nyinaa foforɔ, bɔbɔɔ so foforɔ ne asase foforɔ a owuo ne bɔne ne atete ne kwadanda ne dadwene ɛyɛdɛn ɛnim. Na bɛbɛpa yɛnim ne nsuo nyinara ayɛ dɛn ɛde ama yɛn. Ɛnti me nua wotie mi, yɛwɔ ɛyɛmu nwɔtwe no, ɔse but the fearful and unbelieving shall have their part in the lake which burnt with fire and brimstone. Ei masa wɔn a wɔngye ni nso wɔwɔ kyɛfa bi o, obi bi ɔngye ni no. Yɛntie deɛ Atwerɛsɛm no ankasa ɛka ɛwɔ ha ɛwɔ edisɛm eti eduonu baako eyi mu nwɔtwe no. Ei anɔden anɔhye paase na ehufoɔ ne wɔn a wɔngye nnie no ne akyiwadeɛfoɔ ne awudifoɔ ne ndwamabɔfoɔ ne ritufoɔ ne abosonsomfoɔ ne atorɔfoɔ nyinaa bɛnya wɔ kyɛfa wɔ ɔtadeɛ a egya ne sɔfiri dare wɔ mu no mu. Ɛno ne owumprenunu. Ei me nua, wode asɛm yi na yɛde abɛto abobɔ ano yi o. Many unquassam na di bro no. Or say whom for? Because, okay, ye must wanna, say the odin kunemono. No benya ye no medi. Na mayano, ni yankopon. No, and also I am me, or ba. Wawa, odin kunem, no wa fuck you so wide yonka. No form of a camas, you know. What ye, or say, or you be a, or benya, kunem di, or benya, or yankopon. Any madam, na safui, ana onso obey obey from onyankopon eba chese. Bible no ka or John chapter 1 verse 12 say, "Do draw wa jie no, wawa wa jie ni dindi ya no, ya mom tu mi se ome nyankopon ba. Na onso a, wan jie ni no ye hufo, safo no, onji bibie ni, no, any wana, wan jie ni, any, a chua de for wa ya dia ye chua de mkwa, I did they see a corner one once with the idea and ye na any Bible no canter. So for na dear way, near would defo be a bio current and new children and some pa and so perma holding, so would defo no. And eh, it two four about 2 new dresses here. Aye, and a kiss of some woman, a soft dear woman, and penny dear woman, quaid woman woman. So I didn't know you in the office, be a oh ye, na what the ahaunia. Ba me kano crack so and then you may say, we are the two for us, a sawadin. We are for sawadin. It sounds like we are not bosom so for only the bia bosom. Now, they are quite one as him. Bible moon, if you are any say, and pa, obini a bosom a jabosom di pa, and I want one of sa judges if you are just okay. Ever fabosom may go a bontain. Now we are summoned a war summoned and she is ever. Never. And depending on the bosom, this war. Nay, we a idea as I don't want to know Swana. I'm so soon for. Oh, eh? Do bo dia, or no crowd down on Yankopon, or do I call Cindy Biana or someone? Nay, a truffle, eh? A truffle, I didn't know no crack, no chatro, a chantro, I saw them in a chantro, beautiful chantro, papa. By me catch us all your Christiania, because I know many you go Bible about you, I say, Safurin, you know, Ubina, Winina, Benya, or Chefa, or Tadia, Eja, and a soft filet del mono, Nanoni, Umpenono, eh, de Biamica say, O Christo Nubia, you bawn me, no Babu Baku, say, Uba Batuni dia. No, the boy knew, and no, also, you bawn, Baku, and so bawn me, no. But your bone a barco, or so bow me, no. Ten ye, but so a Christo de via, your bone a meno, no bow barco, say, a Christo minor or old time, son or qua. And what the boy in via, your one a barco, bow me, no. Mincho mo, or Christo de viano, I want my me dink I won't. I want my me won't, no, any a barco. Any, I want to swim, you know, say I'm pa, what fuck you send a crying quano. Na wa sanya au fufro o ye o bi o ye born again Christian di safo no na me kan wasem na se owo tambeso na ne bra eso na Christo maya na se obewu ba kopɛ ene de owo bi eni ho ema ne bi owu ba kopɛ ne mom no nia on va Christo no kaje ko na wo no ba kuma me wo no wi ano ano obede obewu na owu owu a ompenu no tam no so no safo no se basa nya no wasa kokɔ nem kra Uko kwa nemu kwa wako de uja eli dari a usikenini huu ya upeja nini na huu se Lazarus etchire Abraham kukrum lokajan se ura misrewu by Lazarus emfa nensa emmo oo oh, isu kakrem na mfame kamteka na menum huu shishemi wasi ubinti mifili haa emba ubinti mifili haa emko na usene sima omubi na wanko na mko kanchile mini anum watimpeje fie wo didi wonum wo sika na ese onye sika nye sa nyomo wo nyina na ozo amma sa anyanya de mu doka je wo se wo asofo ene edifo wo a wonti won asofo etetie mu ebi kwa di asofo atem do ye wo asofo a omuntwa correct ene wo ho ne wo asofo a omu ne omuka asam no kroje aya no ka nkwaje semi aya wo nkwaje asam nkwa asam ye no ka no kroje ya semi anda damu biara nimu mini ya noma nai wa se ni penyina hu eni penyina ayo boni bi nai boni yakob boni akotwa se ni owu yakob ma do chane jankwa on radio jesus christo mu eti onu ese unima sa enoma nai Bagaso, media, meme inquire, we are damic nature. I don't enter the sa born in our day account. Etino, a brain ye, and quite you brain ye, some part. Bible say, a bride, that's the end of your phone. When you go poor, you knew doubt that say, no, my Christ will be weird, a gee, unqua. Etino, say a Bible now, you see, I will dissemble, was we read ye, I didn't you now, only Alpha and Omega, we didn't could name. Na o hawo ne amane adwendwene kodanda ene ehu sa nyo mo nyina we ni nyina firi ho o ya afa na omega na ono ka kye John se ontro na assembly o kai den en nokre bobe po bia eni mu nsuo na wa ma wonya enkwa esu bonten nsua eya nkwa nsuo anom abra esu komre den eni onda nemmo mu no wonwa oye chiwade afro atrofo abotrofo hufuo de safo ni nyara eri nya chefa ewo onyankopon ahinde nimu bibisa se oye obi a oye overcomer anaso ye unbelieving person wo wedi nkunim no anaso obi a oya njendie fo no bi na bakodare ojayare dare sofinim anaso obanya nkwansuo na wanu Oh, na me kanfo radio Jesu sa mam. Say na nwumre sa to baga se radio Jesu. Ba fu so nyina che me. Ampa a che wa sam. Ye tu sam yo de boyani. Avade me fa sam kra ana aje nkwa. Ade de ma no pe mu se oh radio Jesu so. Oh ana kre. Ampa oh na u sorry ye. Na ona ba je me nkwa. Se de che sam ne kanu. Ba bo si e ba je nkwa. Na me sure so bo sa ampa ya. Me nim se ne Oh, sure, Niaji. Na se Kristo ba, onye oyira ba. Ba bi biara so onye na adwo no, ba de kasaje na yihu di chire no. Ba de dum kan ho, ba de na boa oma. Se oma betimi atena ase ama. Se wo pia mu bia nyobe. E da wase, me so fu akwae fod. Na mo no mo cha se me. Mi telephone number ni 0244869499. 0244869499. E mi sure so wo ti nkwa se fi Lifeway Media Ministry. Bye-bye.